unaniumiza sana, oh Bwana. Tena unatetemeka, ukiniona unasita, kidasho kinakutoka. When you put us in mashara,
Killer.